hardest DJ straight out of East Africa. DJ 38 came as it was a banduk it could in Zaki. Nino,
me and more. Tell more. Who, baby? Mon amour. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ani nishushe mabani. Ni gege, mikoko tabani. Hey, mi amor. Nikute jina gani baby, honey, boo. Jina gani mahabuba azizi. Monamo, oh monamo.
Kimamba on the beats.
Hey, hey yeah. Baby, hey. My univonica never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini. Oh la la la. La la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge.
Nishushe mabani. Nigege mikoko tabani. Hey, nikute jina gani baby, honey, boo. Oh la la. Hey, nikute jina gani mahabuba.
Ongeza nizidi zidi. Sijelivyo u na skin. hasira, bado nanichukia, bado na kinyongo.
DJ 38K,
moyo wako lishazira, bado naninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma, kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe, ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina, naona najuu, tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane, na ukua kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane, najua kwa nengu mwaiwezekani. Ila wancho tuno,
ama tupigane, kesho tukosane. I still I'll fall for you, I will fall for you. Acha maneno waseme, watupiganishe mimi nawe. I still I'll fall for you, I will fall for you. This love is unbreakable, 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 unbreakable. Our love is unbeatable, 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 unbeatable. Unconditional love, baby. Unconditional love. Nakupenda unconditionally, baby. Unconditional love. Kwako nafunga break, ni wewe tu ndo nanipa city cake. The way you high me like marijuana, asemi lele zitutapenda na yeah. Oh I love you love, no weather can stop this love. Forever wanna be your baby, and you'll be my only. This love, unbreakable, unbreakable, unbreakable. Our love is unbeatable, unbeatable. Unconditional love. Unconditional love. Nakupenda unconditionally.
Hey my love, uzuri wako iko hoi mezako na changa navyo kupenda uko peke yako wala hakuna mwenzako, yani nimewaiwa. Umenishika kinoma utamu wako halu watende ushawareli kigoma, mimi mwenzako popote twende, kisha pendeza kisima na maji yako, nipe kikombe nikushushie sinema star wako movie liende. Sura yani kama umechorwa mrembo, ile ni kitu yako ya tembo, ya tembo, ya tembo. Basi meni kumbolela kumbo, kwako nimesha devela zombo, si utaki ubachela numbo, numbo, numbo. Baby uko dopu, kulinda milele faraja yangu, nitake nini asa kwa nini, niwachungulie wakule na wendoa. Nataka niwe wako leo na kesho, nipatayo kwako ni confidential. Sitokuachia, usiniachie, na vionjo vyako kweli kiboko, kwa ujuzi wako sitawi boko. Ninganganie, usiniachie. Umejaliwa sura uo, yani kama umechorwa mrembo, ile mikito yako ya tembo, ya tembo, ya tembo. Basi meni kumbolela kumbo, kwako nimesha devela zombo, si utaki ubachela nombo.
Shangai kipenzi changu, wajoko tofauti na wale wanonijaza asila ndani ya moyo wangu. Na wambia tuwezi kuachana, eti baby unaonaji, watu wakiwa natusema si tunaongeza maaba, basi watanunaje dia? Mana kila nachosema kiwezekani kwa sasa, niko na uwazuri ilili naongeza mapenzi kile unatu. Na usingewaza kuna kitu siwezi sahau, upende kweli usiwaze tu. Ah,
watawezaje
kulivunja ili penzi,
watawezaje
wewe na mie,
watawezaje
ah,
watawezaje
yeah.
You are my Valentine, Valentine, you are my Valentine,
yani wewe wa mie,
you are my Valentine, Valentine, you are my Valentine,
kumbie utulie,
you are my Valentine.
Halali yangu mie,
you my Valentine, Valentine.
For more information and bookings call 0700 515 717. I'll see you.
DJ 38, DJ 38K.
Na basi kona cheka cheka unangata kidore mwenzio kumbie, na pondo unaniteka na kuwa mpole kumbie na mie. Na vile mtaratibu unaifanya siangai, yeah. kweli kabisa unanitibu, unanilinda nisizurike. Nakubali moyo wangu nakupa chukua, kuhusu mapenzi hilo we unajua. Umeniteka shambilika haijawahi pungua raha. Kulivunja ili penzi wewe na mie.
Nilikuwa wapi kwinto wanadamu. Yani dunia kumbe tamu. Nilikuwa wapi unanipatia mana. Nilishagalia sana na kujikatia tamu. Oh la la le unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le, ah, baby you my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh, ah, let me sing for you, let me sing for you.
Sasa sita
akastaki
nije muhika
akastaki
utokujikomentisha
akastaki
nitumisha vipicha
akastaki.
Hey, mwambieni mwambieni
yake shaliwa
aha apunguze kampeni
imolisha chukuliwa.
Mambo mengi mama, we peke kondo na nipaga fura. Yani ata useme we ubaya. Zaidi ya pacha kwangu, yani ni mimi na ye. Wendo kuba langu, sili yako naijua mie. Tena kila kitu changu, furaha zote unanipa mie. Oh baby, koko nimesha salenda. Oh baby, kila siku nita kupenda. Oh baby, ukikutana kwa kitanda. I love you, I love you baby. Mbaga nyumba tutajenga. Rozi wa ume wajenga. Oh, mimi na wewe tukilala. I love you, I love you. hata usemewe ubaya.
Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. usinipige kidogo.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Na vile umejitanda kwako baby shadata na mapenzi ya kweli swa kuzu akama namba nakupa wengine matapeli lo najua ndo mara shape yani Kenya mwezi baby nkupero usiwape mwanya wakuko mana ntakwama nawe ntakwama nawe uendo wangu my boo kanda sokota. Fanya kama unaibebeta. Kata, sokota. Fanya kama unaibemeleza. Kata, sokota. Fanya kama unaibebeta. Kata, sokota. Fanya kama unaibemeleza. Nataka kongeja kwa mama. Jongupe na banana. Tunafanana kama mapacha babe. Yani usimwenda ukiwa kwa babe. Tatu beki ina maudeki. Yani paka mina kosa gabure. Wako naisia, baby nipigia. Kidume mibarini kwa kutazamia. Yani Kenya mwezi baby nkupero. Usiwape mwanya wakubo. Mana utakwama nawe, utakwama nawe. Uendo wangu maibu. Kata, sokota. Fanya kama unaibebeta. Kata, sokota. Fanya kama unaibebeleza. Kata, sokota.
DJ 38K carry your monster.
Wandia ye, wandia o, naduku dukuroni. Wandia ye, wandia o, nisikilize makini. Namiliki boda boda, penye nia, tanjia bu. Kidogo vimboga mboga, najonomia, fumilia tu. Vishilingi, shilingi, vipani. Kesha popo, tuzeba miungu tukilo. Usinyesu na familia mwendo wa pole. Nipe imani kesho tuzitimize ndoto. Hali ya tufumilia ndo changamoto. Iwe juani kivuli baridi na joto. Sitiza, uweke kibubuni, bubuni. Hata kwa debe la karanga, ni muhimu kujipanga. Zawadi vitenge vikanga, penzi letu kulijenga. Milima mabonde twepita, tonde usijizimata. Joni na tone ndo jazalita, do vile. Kwa penzi letu roza wapita. Mama mapenzi vita, analopanga Mungu la pita. Ndo vile, wangu maibu, my love. Twende kidogo doko, my love. Kidogo, my love. Twende kidogo doko, my love. Penzi ni pempapa, ya mkini sito ipoka. Talilinda takesha popo, tuzeba miungu tukilo. Usinyesu na familia mwendo wa pole. Nipe imani kesho tuzitimize ndoto. Hali ya tufumilia ndo changamoto. Iwe juani kivuli baridi na joto.
You sweet like a pipi mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in the danger zone. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that.
umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha ya kule na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu.
For more information and bookings, call
Reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today is our day, speak a bruisey. It's our party time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Okay, joka, twende zetu in my bed. Oh, you are okay, I don't care. Because today's party. Oh baby, you're my love. Baka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you babe.
Sitamani uishi, sitamani ukatike, tusifike mwisho.
Deka mpenzi, ukitaka nikulishe, na pete nikuvishe, ninawe mpaka kifo.
Nimeamua, moyo umekuchagua, hakuna wakusumbua, mimi ni wako.
Chanua, nalisi ache kukua, nibaki kwako, oh, malaika.
hapo usio.
Halimbaya, nyumbani mwenzangu chakula hakuna, na siheka ya kuna muda natamani kurudi kwetu. Umeni omu nitese, eti kisa kupendwa sana, imeni zidi mipaka, marafiki wananicheka sana. Nimevumilia sana kama maji mwenzako ameni zidi kina, benzi bila pesa pana nimechoka na ena.
Tembe vipi na magongo yangu wewe.
Siwezi.
Yeah. Wevumilia tu.
Siwezi.
Nitembe vipi na magongo yangu wewe.
Usijali, riziki mafungu kila mtu ana lake. Tumetoka mbali, safari bado kidogo baby tufike. Siri zetu zibakie ndani, usiwape faida majirani. Hata mimi natamani upendezo vinde mitani. Usinikimie, ukiondoka mwenzako nitabaki na nani. Nihurumie, bada dhiki faraja yetu ipo njiani.
Kanijalia kadogo dogo kasiana, ananipa vitamu najisazia. Anaiana furani lunayo na shangilia, nishaweka alama mtoto halali atanidhalia. Yeah, ananifanya mwingine mishindwa tazama. Yeah, nitampenda kwa dhati mpaka kiyama. Yeah, nishapiga kunuti na kwa kesha sama. Yani ni bora mtu wache sitajilawama. Nitakunywa vidonge donge donge, roho yangu sini mbali. Sinifanye mnyonge mnyonge mnyonge, mimwezako sina hali.
Kide kidege, kide kidege, kide kidege.
Iyo haramu ni moyo, isije kuwa baragumu katia sumu kataro.
Na kumachonde ujadhari na makari usije nipajera.
Kumbuka we ni pesekari, leta shari pere kampera.
Umenifanya mdari sina sari, nisiende kwa mwengine. Kwako mina njai siko hoi, usiwapenda wengine.
Fanya mwingine mishindwa tazama. Ni yeye nitampenda kwa dhati mpaka kiyama. Ni yeye nishapiga kunuti na kwa kesha zama. Ni yeye yani ni bora mtu wache sitajilawama. Nitakunywa vidonge donge donge, roho yangu sinimani. Sinifanya mnyonge mnyonge mnyonge, mimweza
Terrio Monster.
Umenitosha tosha, mama umeniburuza buruza. Kina umenitosha tosha, sarafu migeuza geuza. Sijui nikupe zawadi gani, ama nikuletee kidani. Hapa wametupa jiwe gizani, Mungu atuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe gundu linipote. Hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote. Bebe nipe soma, sweetie tell more. Oh baby give me some more. Yaliyo moyo moyo, tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Huo ndo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani ondoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Oh oh, nimelipata chaguo.
upanga wa mafungu, nyota ukaje kuizima. Kwa kura zake Mungu akujalie uzima. Sina haraka unipeleke nyumbani, hata tushinde njaa. Penzi ya naga kinyongo kajizoea, kini njani njaa. Wakanaga longo longo amezoea. Bebe ni pesoma, sweetie tell ya more. Oh baby give me some more. Yali ya mo ya mo. Tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Uondo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Ongo imelipata chaguo, imeifulia
nguo. DJ 38K,
michezo yako kinasti nasti. Biggy biggy, heavy heavy. Mama mimi napendaga, ulivoshona kunongonongo. Ukidunga skete lafu ina mechini, unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo ya chumbani, oh inakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivozidi utamu, nikuite asali. Toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Kama lako sijaonjaga sheri. Kama ni mafedi, mafegi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni Madridi, Madridi na nyowa for you,
na nyowa for you.
Kama ni ulevi, ulevi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni kupati party party mimi na wacha for you,
na wacha for you.
Hii safari ya mapenzi nataka tu safiri na we, mimi na wewe. Na wewe. Hii safari ya mapenzi nataka tu safiri mimi na we, mimi na wewe.
Sababu ya kusimama kimaso maso, Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa zangu swababu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, mimwepesi kulialia. Kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako maututi mama, nimekufa, nimejifia.
Na halambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Na halambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata.
Chembe chembe za India, Mungu kani nyima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Benzi kachumbali kwa ugali, na pili pili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani, ya ninalala ukunapulizwa. Menzi zito tani, napewa raha kupitiliza.
Na halambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Na halambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata,
nimempata,
nimempata.
Kama kachoro budika kupamola, I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips yake zilivoloa, kizingata, like my oh my. Gozi yake navometamet, kama shima. Iviwe unazani na kutamani la, nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life, I'm trying to find me a wife. And you look just like that type, you look like just my type. I swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman, woman. Could you be my Aisha, 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 Aisha.
kama kachorwa, kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimato na deka gorogi, anavyo virimbua. Abadishe paka kola, go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi zake kamudori, anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa, Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sige mwona mpaka sasa, wakufanana uomshepu sasa, yeah. Maneno manungundo na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, hazini njimi tembo kunwa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nkupetaji. Kwanza bado kijana, kifuwa na pajalala. You such a beautiful woman. Woman, woman, oh. Would you be my one and only woman? Woman, woman, woman. Mweza kona Aisha, 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 Aisha. DJ 38, DJ 38,
Vic Bunny.
Shikai